Yeah. I don't know if it's wrong or right. Yeah.
Says, baby.
Mungu uliumba vingi katika maisha, pamoja vyenye furaha ulitupa maisha. Tunaishi sie ah. Pia uliumba vingi vya kusikitisha, vichache vyenye furaha vingi vinatisha Tena nasikia mbinguni kuna pepo na moto, na nalia kwa uchungu, kwa nini mabaya yalikuwepo? Oh Baba, na tujui Baba, nani atachomwa, nani atapona? Mungu Baba, wasamehe waliotangulia, tujui walichokiona. Baba, na mwingine tufanya mazambi, so kama twapenda Mungu Baba, ila nyumba tumbo kaumba chambi, mladi mkono upate kwenda na kuna nejwa na ngapi zambi lufumbo siku zina kwenda ulituma kwa udongo Mungu Baba, na imani unatupenda, tusame
tusame. Tusame.
Mawazo yanasumbua kichwa changu, sio utani, nikikumbuka Mungu wendo ulimumba shetani. Sitaki kuchuliza why ukamleta duniani Mungu Baba. Dini zinaongezeka na iwe moja manani, tusichindane wa msikitini makanisani. Bariki tusimame tusali wote jamani, itakuwa kubwa ibada. Na kaburini kuna kiza, tutaishije? Inakosesha amani. Baba bariki tusije teseka uko kama tulivyoteseka duniani. Muda mwingine tufanya mazambi, so kama twapenda Mungu Baba, ila nyumba tumbo kaumba chambi, mladi mkono upate kwenda. Na kuna nejwa na ngapi zambi lufumbo siku zina kwenda ulituma kwa udongo Mungu Baba, na imani unatupenda. Tusame,
tusame, tusame, tusame, tusame, tusame, tusame.
Ombaga made it.